Bene, aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe naɖi ɖe mía dzi egbe sia to nya la ƒe gbeƒã ɖeɖe me. Eye enye kɔsiɖa sia si va yi la, ewɔ si bebe kpe ƒom vie. Míagblɔ be menye kpe ƒom tututu o, dodokpɔ aɖe si wòle be woawɔ nam ye lãmesẽ dodokpɔe. Ke nu ma tae miese be menɔ dɔyɔƒe ɖo esi meyi ɖe afi ma la tae, ale be nyemaganɔ tɔ la tsom anɔ yiyim anɔ gbɔgbɔm o. Woakpɔ wo dɔkavi me kple dɔkaga me, eye ele na wo be le miniti ʋɛ ɖe sia ɖe me la, ele be woagatrɔ va ake be woaɖe X-ray foto la ake. Gake ele na mi be míawɔ esiawo nenye be míawɔ dɔleƒoa godo ƒe dɔgbedede me le ɣleti ade ɖe sia ɖe me. Nɔvi ŋutsu Robert kple mamlɛawo mesusu be wowɔna wo tɔ ɣleti ade ɖe sia ɖe. Gake nyemewɔ ɖeka teti hã le ƒe ene me o. Kuki lae nye be ɖe nyemelɔa castel mi ma o, eye eya koe nye nua, eye wogblɔ be nu bubu aɖeke mele yewo si be yewoatsɔ na ɖe eteƒe o. Ale me, metsi adɔ ŋutɔ ne wonam nenem nu ma, nyae, megblɔe na mie le nye agbe ŋutinya me, ale si nenem nua nana metsi adɔ ale gbegbe, eye ɖeko metsi nu ma nono. Ke megblɔe na xɔnye dɔkita dɔmenyotɔ la be ne ɖe nu bubu aɖeke meli oa, ke egblɔ be nyemesusu nenema o nɔvi ŋutsu Branham. Esime aƒenɔvi ma geɖe eme kple esia la, wowɔ abe ɖewohĩ mele nume vivim, gake enɔ abe lita ɖeka klo ene. Nua le nyemekpɔ wo sɔgbɔ nenema kpɔ o, eye ɖeko melé nye ŋɔtsi kple nu, gake mlɔeba la menui wovɔ. Ke azɔ le fukpekpeawo katã kple nu siawo katã memeto la, medi be mada akpe na aƒetɔ ɖe dodokpɔ de blibo la ta. Medo le me alafa ɖe alafa dzi ate ŋu ayi afi sia fi le xexea me si medi be mayi. Mebia dɔkitawo siwo nye ame etɔ̃ le dɔŋutinunyala nyuitɔwo kekeake siwo mesusu be le Louisville, eye mebia wo se megblɔ be ɖe gbɔdzɔgbɔdzɔ ewo ɖe alafa dzi teti hã le ŋunyea. Egblɔ be gbɔdzɔgbɔdzɔ kui aɖeke mele ŋuwo o, ebe ele lãmesẽ blibo me le go ɖe sia ɖe me. Ke meda akpe na Mawu ale gbegbe. Ame ka pe gbɔ esia ate ŋu atso wu mia fofo dziƒoʋĩtɔ la mikpoa be manɔ nenema. Ke egblɔ be wo ʋu ƒe sisiwo katã fia le eme afi ma be ele ɖekakpui me. Egblɔ be wo ʋu ƒe agbekuiwo mede asi gbagba me alo naneke ŋutɔ hã o. Egblɔ be ele nɔnɔme nyui ŋutɔ me nɔvi ŋutsu Branham, eye megblɔ be enyo dzidzɔm ŋutɔ. Eye gomekpɔkpɔ su asi nye be meƒo nu eɖi ɖase na dɔnɔdzikpɔla ɖe sia ɖe si le dɔyɔƒe ma kple dɔkita ɖe sia ɖe le Mawu ƒe fiaɖuƒe la ŋu. Eye dɔkita ɖeka aɖe mesusu be ele be wòanɔ afi sia ŋudzi sia, ke mele dzidzɔm be manya be ame nyuiwo gakpɔtɔ le xexe sia me, ame ɖɔviwo, ame siwo ate ŋu axɔ wo ŋkeke atɔ sɔŋ awɔ lãmesẽ dodokpɔ na wo si ate ŋu axɔ ɖewohĩ dɔla alafa eve alo etɔ̃ ɖe ɖe sia ɖe ta. Esi mewu nu la, wogblɔ be esia nye míaƒe kpekpeɖeŋu na aƒetɔ la ƒe dɔ si wɔm nele mikpoa. Ɛnɖe ŋutɔ hã wobe tso ele fu ɖem na mí be nàbia mí gɔ hã be ɖe yenyi fe le mía ŋua, wobe wo gbedodoɖawo ɖe míata ɖeɖe su. Ke ememe la, wogblɔ be míekpɔ seselelãme ƒe nane si gɔme míete ŋu se o, eye megblɔ be míawo esia medze be eli. Egblɔ be le gota la mebiti alo tsaka o, gake ebe ememe la seselelãme aɖe li si me mí mete ŋu se o. Megblɔ be ne miate ŋu anɔ anyi ɖe afi sia sẽ ko la, magblɔe na mi, eye meyi dzi nɔ nu ƒom na wo tso ŋutegawo ŋu. Esia nye gbe bubu tsi na wo, womenya naneke ku ɖe eŋu o. Meƒo nu na wo ku ɖe Biblia ŋu, emegbe mebɔ ŋutega si aƒetɔ nam nyitsɔ la na wo. Tete wofa vi abe vidziwo ene, wobɔbɔ nɔ afi ma ko xefa vi. Eye me wo megblɔ be mexɔ se be mebum abe kɔnyi la trama aɖe alo nane ene o ɖe. Ebe kura koŋ o nɔvi ŋutsu Branham, mexɔ edzi se kple nye dzi blibo. Ebena gake nu ɖeka ko medzi be magblɔ, menye suku nayi asrɔ̃ nu mawo o. Ebe mexɔe se be Mawu ŋusẽ katã tɔ gbɔ wotso, Ke ameton, to dola la honko dome le Louisville we malo, nui toke ke ake suo le wosila, ke eyata ti chomunto de eta, eyebe, manyabe apetola nabe mefwa nukwa de o de asima mahi. Dona jikola de siade mofonu nao, wawo ndiade esime dogoto, esre foto kwa mela, meblona, meden kupo nyonu titi dake ade, eleto, alekbebe. Eye mno tetem de anu no tetem de anu va sere esime medo egbo mebube de wole kukum eye mebiebe etibe mebie nya de wo no vinyonu ebe yo amaga mebe Kristo tonenye eye wo globe mele hame ademe eye me globe mejibe manna esime na kovie me globe me mejibe manyane enye Kristo to vava alebena ne anyebe na to agbepe atiafusia ayi dikeme mede elno eyama mebe de natengu akpo de vava ke eglobe e amaga makwe eye meglobe ekema mauna yira wochi pasi pasi ya afu ayiha esogbe ekem ne enyane ne mako eye nemye ditajiela amenyi gede o poto galile fihiame.
Now today I have come and
azo egbela mvakple ngutegade si mvakblo na mi emegbe vie. Ke medibe ma ponu ba to nyala pedengu elabena ma kwese ben nyala levevie nto eye levevie wu fifia ke enye jijo nambe ma po chali cox kle novingu tu honye si wokli woti trede afima novingu tu nye matengu adronku Jeffrey nye matengu adronku epenko o Mie no vive vi ma mle gede oto Georgia to anyigba la pe tepe vovovo. Nye ve ya titia bil, le afisia mekwese be eli ngtisia, ble ble ame gede. Ble no vingu tu sito Georgia afima, ame si wona mkotu sia. Minya, eya enye kotu nyi toke keake si wome dokpo la do metodeka. Eme bobo nyi nto vava, eye, nye leve vye na mwuto. Ne meglo nu si jole nkeke ve mamle si ya ume de jinyela yase nu si da meglo be mi eleve vye na mwuto la gome. Azo me khose be ne nge apetopo lolonu la metibe maga frise siye le apala me wutsan le nge akbe me. Elabena mekpo ebe azo nge ele me fa be matengu akbu ekbe ema ya me nge o. Nye jipe dodokpo kule nu sianu, esrei, foto, vovovo, wii adeson, ende, dodokpo blibo, defsia be, mele nye, abe ale siko ame de sia de sinye, ame gbeto le anyigbanji la, tengu anon ene, eyata ame da akbe de esyata. Gake nwo kata, goha le, ema kata ame la, ke me pong jeje, peda akbe na mawu bena, mele, bena me kwe sebe ega lemde, fe dome kokoko, mele abe nusi, woto siam tongo vye na esya o, nipuya, doko, wodo jijon nam alek bebe. Azo, me susube, fien siya la, Enyo na wa, miya no vive vie la nye nye amesi me diya do kuto u, ye nye no vingtu nevil. Eye ne de, miya do meto ade no afisi ako sirak besiva ye kese gada si ti anye masi u kefe kude amigwe la mtila. Enye nu sitria, gada sitria ko si o me sekpola fedeka nye esi no vingtu nevil kefe to bokoko kwe la di ko sirak besiva ye na alega suwe. Si mau fufude afisia. Ken nenge be esokbe la keje apeto la kle novingu tu nevil. Kwa kle game angula. Medibe maga fomu fien siya be. Matos bo subo tide nwade jito. Mia glombe chudak be fien. Medibe mag glombe kosirak be fien. Kle kurak be fien. Kle kosirak be sigona. Awa subo subo tide nwo kude nusio mesron langu. Anye nenge meti doyofe afima u. Kake unyo dome nam alek bebe be. Una meke ho. Felape akpa etoliako ke alela deko meton ye bibla o ye agbala o eye mofo abati la pe tagbedeji ke bobono afima boko ke alela deko meton ye bibla o kle nuo token kufla ke menoyi nyo ndo gompapa basere esime woto customi mar pa kwa afima nyeyi nyo pade afima ekem evo nam ken keke no bi ntu pat meje to vava nenam numa de ko nyame tang tsone o evo ga ke menore inyu mu do go mbasere nteke eto alo enne bantu awochi ma wo inyu mu do eye Manonu som lef so tofu akbalame. Oh, hamia tete drum ma. Eye, masusube, enyen nyademto. Eye, eye, nengebe mie. Aso, nengebe mie do hamia de si. Mie yinala. Mi yichi, mia yi. Eye, mia nom ya feto ofe. Kakene, hamemele, mia siola. Eye, mie jibe, mia gatrova, fiensia, kle, kurak bezame. Pakle, kosirak bezame la. Majibe, fiensia la, mato, efesofe, akbalek bato. Eye le kurak bezame la. Efesota efelia. Eye le kosirak besigbona la. Efesota etolia. Be mate famea dodome. Mienyanu simetibe matro. Enye, enye, tsotso dodo fe. Eye me kosebe, enye, tutideji, nana, hamea. Nye mele, 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 siak blomena ame si ufana branampe akbado medede. Kene ameade le, nino vilo lwa utome. Menyabe, miyadome toa deo, mesusui nenema, do takbeke u. Miyano vingu tu suela le, sela begda. Eye, eye, ame gede uha, do takbeke u. Azo, bora. Ama wonye nyonyo takpekpe wo, miyide wa wome. Wonye Christophe subo la wo, ya kakwi si wo le titre de, bakpafwe si wo fonde titre. Esime goha, wangto ofo kama la, benye tefe la, plen wo nenema la, wawo togo le eme enumake, eye, ma wu yo wo na subo subo do. E, amega, me meto abubu, na ameade, yema tengwa yu ame afenko ha o. Kake, enye novi, de kakwi, mwi, Novi si chedeka, eye sonyakbo adekle viole esi, ke, ke, novi ntu Juni Jason, no takpepe, de wo wom le, anibbe afisia, esi hanye, aboyo nu tiyani bubu, si ele toche le mawpe amanveve, wonu kume. Eye, ne wole nyonyon wom le miyafe, hama wome la, mi feyide wo gofa, elabena, eme enge miyafe, eye enge nusi jebe mi, wawo, elabena, ni miya o, nufo wola de atengwa fafa, samle tu kungo. Eye, nwa atengwa wodode, jiwobe, na plo, amama yi na Kristo. Nusi anye tefododo gade na mi lego kameji. Esi anye nufafia dedeko ple hamia datade dodo mele akbadwa me afi. Anak pepede ngunu esi me mie la yiyim. Azo nye me genye gafodo kila ve o. Eyata ele nambe ame adena nokpom nam. Dok te fiam fifi la be edele yesi. Ale novinye ngutu. Ale azo la. Mabia nugere tok bonye de eta ode. Es sobe. Enyo azo esi as sobe. Enyo, azon, yemok wè sebe nwa nyo o, bè wato jè gome. Ale, azon, o, ewe ya, azon, esi anye, eke maga fudu kusi ya le du sim nye gede wu, dok. Ebe, jira peni e wodo, le yefe jikbe zanchi, pe, ya wabe ma vowu, elabena amefe, alo, eto eto nyepli dome, ekema, nyate nwa kwa afisi medro, le mwa chi lada, ake, o, ema me wona neke kui nam, o, aso nye mele nufoge fun, o, aso ne amegurade wo le miya fe ago mela, nye jiva vambe, miya to chana, miyito miya fe, siblibo meke, miya we zon, kaka vale, akado swe siam, mele afisia, kode ame jigula deke mele miya si, o, ele dodo me chishia be miya tu, menye tepe gade ke, o, ake esiko, esia ya akbavo ken, ke miya le akbe, Ba jambe miya tu hama soe nya kwe si anavufu ame lade afisya. Kaba ale si miye apetola ademona mibe miya uwe. Eye miya dume ame gede wo le wopo yung tete womdo de esiakbo. Eye vavala miye kpong uje jele esiangu. Azo ame jibe miya uwi kwa plim. Uji siya le nuke kleme. Le Samuel Banto enyilia eye miya jere gome le. Mina miya je ego mele tukuiwi ashekelia lofu. Tukuiwi ashekelia kple blavelia. Da uhi fena tomuti la fe tanya sui. Ke azon esi miya le etim la. Eye afi miya miya khne. Emekbe la miya jibe miya yide bedudu rame. Ke azon ne tabiade wo li ngdisya. Eye miya glombe donku jinye kula. Le mia pe takpekpe mle toa me, kosida eve, alo eto, esi va yila, esi me me wo takpekpe, obe mie, ato dema la, esi me mie le evum la, takpekpe la aje, e gome le, chate waka le, esi afe adelia ji, mie le mok pom na eyi nyui chianyi wo le Middleton, Ohio. Nye amesi yo le mok ke hoge la amifa, eye anye asada kande, le toa to afisye o, nye ma unyakro la si o kata, nye sekpo o, wokata wano yi jima no pom pom, le toa fe gochi, ma unyakro la o, ndi siya ndi, nkeke kple sakata ekema wukata wavakpeta enye asara wafeka de sikpe wu Silver Hills sa zigo zigede eye ekema tefeka gbacha de le afima afisye miyatengu afufu ama onu kudro wade akpe enyi yi ewo sinu ke siya yila eyona fun mie wona eyi nyo ngudo le uhau ke novingu chukit titia sikbo me yinyi tonti dadu gbedade eta ikata midon kwe chibe meno eblom na mi ano kosira eton siva yia dokita lane dafufu blabavo ene kobe wakano akbe ele chitrenu le yiyim eto asingo ngulade chi hajitiade si matengu aji o ke esimekede eme kekwe nyi tonti ma eye uto komevo suwe matade echi mejole afisya ano kapupo eton alo ene afi nguna ke bene matengu atui pokblombe ele kukuge gbe magbe adudoke pepe kansa eye esuwa lono suwe titia nyanu wokena peni bla atone gbedeka eme enge afi fong nina do basede sana doken kena peni vibla atonko be wakboswa ngutu si le dokbe abe ma unya glonla ene lachi e gloma unya le kosira evem son pe nyonyome eye wojonu peni vie bla nyi pe gake me kwa wo wo no anyide afima nyi tongdia de atukla asi hokwe wo atukla asi swe wo bunwe wo no anyide afima eye wo da efe komo foswe la de abota ke amedeka le efe jimetrola wo dome efe ofe bla sheke vo efe gake edangto heklenako eye Pentecostor akwa kwe eye wole afima minyai eye meglobe minyanu sita mi ametiti siawo mi le afisia dwa de komie le la lambe tojibula na fa evo ope dogogo musikata wotemu wokpola ta dochinu la swosi ke aso osokbebe wa yida kho ope tepododola eye meglona novingu tu chef ema nge novingu tu kison Kid, lenguti mabena, ano, shatu waka pota kwekwe la me, e yom e tosivaye, ebena, mele, mele vavage, novingu tsubrana, doko wu nyu. Takwekwe gede, suwo doto nye subo subo doye ye la mela wukona, e novingu tuade, baptiste novingu tuade, le titrede afisya, e vya nyonu sikati la, e tramo vie de fome vie, e ye meglone ebena, me to vio nyonu vila na wu, na apeto yesu, wito sivayi, e ye, esi e wotro ye, apemela, e podede, e ye vya bubu ha, le afisya ngutisya be, wangyure, hele, eji yim, e ye ngutuade, apeto softman, ponyade sito Canada, e lokwa le, kudolem, mebe, ne engado afima kula, akpo loko, enyo, le gagamochi esobe ene matutu tu ova me eye deko deko amawo le fafam esia gale efe de vime kofisia hele sobjemu yina kake o mye le mokpom na esiwo bo wukata chisan le akososome mye le nkeke chofo wo kakule mule ome kake le kapofo chiani ome aso de miyafe bibla o le miyasi kena nukhekria Samuel ta enyilia Eye, medong bena chene bene chi afima be wale esik botole esiangu, mie no koma jejeko, na miyafe takpekpe la.
Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said,
Gake dukolak be tododo Samuel, ke glombena, bede, ke bong fiane no miyanu, Ne, miyawuha miyano abe, de dukou kata ene, eye, miyapwe fya natro vwemi, eye, waje miyango awo afwa.
Samuel heard all these
eye, Samuel se dukola fwe nyasi okata, eye, wuklode yuhu afwe tume. Eye Yehowa gblɔ na Samuel bena, ɖo to woƒe gbe, eye naɖo fia ɖe wo nu. Tete Samuel gblɔ na Israel ŋutsuwo bena, mia dome ame sia ame ne gbugbɔ yi eƒe du me.
Now, if I should try to choose from this morning, what I would call a text for the next
Azɔ ne madze agbagba atia nane le esia me ŋdi sia si mate ŋu ayɔ be tanya hena minti ʋe aɖewo si gbɔna la madi be matia tanya be fia si wogbe
It was a time that is in all times that people has
Enye eyiya de abe eyiyi wo katã ene Bena amewo medi gbede be mawu nakplɔ yewo o. Wodi wa ŋutɔ woƒe amekplɔmɔnu la. Ke ŋuti nya sia ŋuti sia la, ke ne mieyi aƒeme le mia gbɔ la, aɖe vi na mi be miaxlẽ ye katã keke ɖo nuwuwu. Eva me le Samuel ƒe eyiyiwo ƒe ŋkekewo me. Eya si nye mawu ƒe ame nyagblɔdila eye wonye ame dzɔdzɔe kple ame nyui aɖe si dze bubu xɔ ŋkɔ si di anyikɔ ɖe hewɔ nuteƒe na dukɔ la meflɔa wo gbe ɖe o eye megblɔ nya aɖeke na wo o negbe ale aƒetɔ gblɔ esi te ko
They had looked upon the Philistines and the
Gake dukɔ la va ɖo teƒe aɖe si woawo di be yewoa trɔ ɖoɖo sia. Woɖe ŋku ɖe Filistitɔwo kple Amalekitɔwo, Amoritɔwo, Hititɔwo kple xexeme dukɔ bubuwo. Eye wokpɔ bena fia le wo nu si wɔa se na wo, ɖua wo dzi, hekplɔa wo, hewɔa ʋa na wo kple bubuawo.
This seemed to be that Israel wanted to pattern
Eye nu sia wɔ abe ɖe Israel ti be yakpɔ fia siawo ƒe kpɔɖeŋu anɔ abe dukɔ siawo ene gake medzɔ le agbenɔyi aɖeke me kpɔ be enye Mawu ƒe tameɖoɖo na eƒe dukɔ be ne wɔ nu abe xexeme dukɔwo ene o alo be woaɖu wo dzi alo anɔ wo nu abe xexeme dukɔwo ene o
God's people is always has been
Mawu ƒe dukɔ kokoko la, enye dukɔ tɔxɛ, dukɔ si to vovo, si woyɔ dogoe, si woɖe ɖe aga, eye le nu sia nu me la, woto vovo le woƒe nuwɔna, woƒe mɔwo, woƒe agbenɔnɔ ƒe nɔnɔmewo me, wu esi le xexea me dukɔwo si.
Their appetites for things. And all that their makeup is has been always
ale si contrary to the things la, that the people of the world desire.
And the people of Israel came to Israel Samuel and said, Samuel, you are getting old, and your sons do not walk in your way.
Elabena, omedi anikɔ ɖe abe Samuel ene o, wonye zanuɖulawo kple adzodalawo. Eye wogblɔ bena Samuel, yewo ŋutsuwo mele abe wo ene o, eya ta mieti be nayi ɖati fia na mí, eye nasi ami nɛ, eye wòawɔ mí miazu dukɔ abe xexea me dukɔ mamlɛawo ene. Eye Samuel te kpɔ be yagblɔ na wo bena esia mate ŋu ade wo dzi o. Egblɔ be ne miewɔ nenema la, hafi mianya la, miakpɔ be woyɔ mia viwo katã tsoe le miaƒe aƒewo me, ahawɔ wo woazu asrafowo, anɔ du sim le eƒe tasiaɖam ŋgɔ, atsɔ aʋawɔnuwo kple akplɔ. Menye esia ɖeɖe ko o, ke boŋ ayɔ mia vi nyɔnuwo awɔ abolomelawoe eye wòakplɔ wo tsoe le mia gbɔ be woaɖanyi aʋakɔ la. Ke ebe tovo na esia la, abia adzɔ aɖe tso mia si me ɖe miaƒe nukuwo dzi kple ɖe miaƒe viɖewo dzi. Abia adzɔ ɖe esiawo katã ta be wòaxe dziɖuɖu tutu aɖe ƒe fewo kple bubuawo siwo dze be woaxe. Egblɔ be mesusu be le go sia go me la miele vodada wɔm, gake esime dukɔ la gblɔ be gake miegadi kokoko be mianɔ abe dukɔ mamlɛawo ene.
There's something about man and women that they
nana li ku ɖe ŋutsuwo kple nyɔnuwo ŋu bena wotina vevie be yewoanɔ abe wo nɔewo ene. Ke ame ɖeka koe nɔ agbe le anyigba dzi kpɔ nye míaƒe kpɔɖeŋu, eye eyae nye ame si ku ɖe mí katã tim ta míaƒetɔ kple Ɖela Yesu Kristo. Enye kpɔɖeŋu de blibo na nu si wòdze be míanye. Esia yi la nakpɔe le fofo la ƒe dɔwo me hewɔa nu si le eteƒe. Eye meku ɖe ale si gbegbe Samuel madze agbagba be yaƒo nya ɖe wo nu o la, wonɔ fu ɖem ne madzudzɔmadzudzɔe zã kple keli. Míe le fia tim, míe le ame aɖe tim, míe le ame aɖe tim si míate ŋu akplɔ be ame sia nye míaƒe mɔfiala. Ke ema menye Mawu ƒe lɔlɔnu kpɔ gbeɖe o, menye Mawu ƒe lɔlɔnu kpɔ gbeɖe tã o, alo ava nye Mawu ƒe lɔlɔnu kpɔ gbeɖe o be ame naɖu ame bubu dzi o. Mawu ɖua fia ɖe ame dzi. Mawue nye mía dzi ɖula, míaƒe fia. Ke esia nye afɔku ŋutɔŋutɔ gbegbe le egbe hã, elabena ewɔ abe susu ɖeka mae gale ame si medze be wote ŋu le ekpɔm be Mawu kpɔtɔ le ame dzi ɖum tsɔ wu be ame naɖu ame dzi o. Ale wotia ŋutsu aɖe si woyɔna be Saul la na wo ɖokui, ame si nye Kis ƒe vi, ke eya nye ame xɔŋkɔ kple ame si dze bubu, ke edze dukɔ la ŋu nyuie elabena edzɔ atu hekɔ nye bubume triagba abe ŋutsu ene. Ŋɔŋlɔ la gblɔ bena eƒe ta kple eƒe abɔta kɔ wu ame ɖe sia ɖe tɔ le Israel. Enye ame si fiaɖuɖu dze eye eƒe mo dze ɖeka eye eƒe tagbɔ ɖa eye wònye ame si le tɔxɛ etɔgbe mebɔ o. Azɔ ame ma tɔgbe amewo dzina be yewoatia egbe. Ewɔ abe ɖe amewo mekpɔa ŋudzedze le mɔ si dzi Mawu da eƒe hame la ɖo be Gbɔgbɔ Kɔkɔe naɖu edzi ahakpɔ edzi la ŋuti o. Wole ame aɖe tim ŋutsu aɖe, gɔmehatsɔ ŋku aɖe, ame aɖewo be woaɖu hame la dzi. Ema me la, ɖewo mete ŋu gblẽ wo ɖokui ɖe Mawu ƒe asime keŋkeŋ be woanye gbɔgbɔmeme be Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nakplɔ wo o. Wole ame aɖe tim be ne wɔ kɔnyinyi ɖe wo teƒe, ame aɖe si agblɔ ale si woawɔe le na wo ko kple nu sia nu si ku ɖe eŋu. Eya ta ewɔ abe ame sia dze na teƒe la tututu elabena enye ame si nya gbalẽ ŋutɔ eye etɔgbe sɔŋbɔ egbe. Míawo hã míedina be míatia nenemewo be woakplɔ míaƒe hamewo, be woakplɔ Mawu ƒe hame la. Naneke meli magblɔ tsitre ɖe eŋu o, gake ɖeko medzi be matɔ asi nya ɖe dzi be bena menyi o, menyi kpɔtsã o, eye mele Mawu ƒe lɔlɔnu hã nye ge akpɔ gbe ɖe o bene nenemewo nanyi o. Mawu wòle be wòakplɔ eƒe dukɔ be wòaɖu ame ɖeka ɖe sia ɖe dzi. emegbe miekpɔ be kristofi sia amedzɔtu ƒe petri agba eye eƒe ewɔ abe edze dukɔ la ŋu bena ne edo eƒe awu ʋlaya la adi eteƒe makɔ o eye ne fiakuku le ta nɛ la agbɔ dukɔ mamlɛawo tɔ nu sasasa ne ele azɔli zɔm la anye viɖenu na israel ƒe fiaɖuƒe la vavã elabena fia bubuwo si wotso dukɔ bubuwo me la woasusui be kpɔɖa ame kae nyo ale ale si woate ŋu afia asi agblɔ be mikpɔ afi fiaɖua tsɔ ŋutɔŋutɔe le mia si loo mikpɔ amedzɔtu si le mia nu la ɖaa.
They love to say,
ke ewɔ nublanui be woagblɔe gake aleke gbegbe wònye nyateƒe ɖe hamea ŋu egbe wolɔna be yewoagblɔ be míaƒe pastɔ menye ame susu madeŋgɔtɔ o amegã wònye exɔ ɖasedigbale le Hartford alo le mawu ŋunusɔsrɔ̃ ƒe sukugãwo dometɔ ɖeka exɔ ɖasedigbale ene sɔŋ tso teƒe ale kple ale eye wònye habɔla nyui ŋutɔ le amewo dome.
All that may be all right and have its place, but
esia wo kata atengwa asogbe eye wo fe tefeli gake mawu fe monu na fe hame enye be gbogbo kokwe tele fe gbogbo na kple ke woti na be ye wa klombe ye do koma ha tong koka sia si mmiele nye dze gɔme xoxoxo le gɔme to la gbãtɔwo ƒe ŋkekewo me esime míesɔgbɔ o míenye ame ʋɛ aɖewo ko henɔ sue eye azɔ míeti detsi ʋu va ɖo teƒe sia si míawo hã míele kɔmaha tsɔ ŋkɔ gãtɔwo dome suku nyuitɔwo wu le mía si kple wòsɔfo nye agbalẽ nyuitɔwo wu míaƒe amehawoe do awu nyuie wu eye agbalẽ kɔkɔ nyala siwo le dua me la vana míaƒe kɔmaha tsɔ ŋkɔ me eye míena nu dɔmenyoha bɔbɔ eye míewɔna dɔ nyuiwo kple nu siawo tɔgbi katã ke naneke kura o mawu nagaɖe mɔ be magblɔ nya ɖeka pɛ hã tsitre ɖe eŋu o elabena emawo katã nyo gake kokoko la menye mawu ƒe lɔlɔnu wònye be ame naɖu ame dzi o mawu dɔ le pentekoste ŋkekea dzi gbɔgbɔ kɔkɔe ɖa be woaɖu fia le amewo ƒe dzi me aɖu fia le amewo ƒe agbe me womeɖoe na ame be woaɖu ame dzi o gake míedzina be míagblɔ nenema nugã glotso aɖe wònye ne míate ŋu agblɔ be míenye ɖoɖowɔha gã sia tɔgbe metɔ kristotɔ nenyea nenema mese le menye le dodokpɔ sia me esime menɔ dɔyɔƒe eye mebia ame aɖe be kristotɔ nenyea menye ha ale kple ale metɔ kristotɔ nenyea menye ha ale kple ale metɔ eye dɔnɔdzikpɔla sue aɖe va nye abati ƒe axatsi afi si menɔ bibla xlẽm le ke enye dɔnɔdzikpɔla yeye le xɔma me eye wògblɔ be aleke nefɔ ɖo egblɔ be mexɔse be wòe nye bubutɔ Branham si le afi sia hena lãmesẽ dodokpɔwɔwɔ mebe nyi eye wògblɔ be nalɔ mahe dzime na wò kple alkohol be woawɔ wo lãme naka ɖe me vie eye megblɔ be ate ŋu awɔe fa eye esi wònɔ dziame hem nam la egblɔ be kɔmaha tsɔ ŋkɔ hame kametɔ nenye eye mebe o menye kɔmaha tsɔ ŋkɔ xoxotɔ sili lametɔ eye wògblɔ be kɔmaha tsɔ ŋkɔ kae nye ma megblɔ be eye enye esi ŋu wowɔ ɖoɖoɖo hafi va wɔ ɖoɖo ɖe xexea me ŋu eye o egblɔ be nuka nyemexɔse be menya maya o egblɔ be menye hame aɖe metɔ ɖoɖowɔ ha mayea mebena o aƒenɔ emaya va anɔ ƒe alafa eve aɖewo va yi ko ɖoɖowɔ ha ma ke boŋ ɖoɖowɔ ha sia dze egɔme esime agudzeɣletsiviwo dzi xa ɖe du eye mawuviwo do ɣli kple dzidzɔ esime wokpɔ ɖela si aɖe ameƒome la ƒe vava Eye kasia wo jujo jia mekeke nam. Eye metrofie de gosia chi alekebe aponolana tengu ahem. Ke eto koridon kasa le miyakbo afi. Nye ije dudu la chi. Eye wongplobe. Ameka mekwone sena kokokobe ne mawu nye mawu la. Eganye mawu ekbe ha tututu abe alesi wo nye igbade ekbe ene. Eglobe, tobobe nye hamala, benu le esia gobiti ha, gake nye me kwesebe, enye nye tepe, eye me globe, me jiji tofya dupelakba o, de tubi nyonu. Eglobe, ne enye doyola kola, de me koto nye doyola uwa, me globe, enye iglo kakade jitwe, novi nye nyonu.
But man wants to rule.
Gake ametibe ya dufia. Eye ya dufia de amechi. Ke ametibe amene dufia de yechi. Metibe ya namauna dufia o.
So this son of Kish.
Ale kishvisia solo enye penko. Zundodo na nusidimu onola tututu. Amejo tutu ya gbama. Eye le. O. Atengu akplo wole wopo ya fawo wopo bubu wa ome. Kake kokokola, esi amenye mosiji mawuto na wanu o o. Mawujibe epe nyakloni la titi, wanu tepela, be waklo o, eye, waklo epe nyala na o. Ason ekbe, le miyepe ka miyepe akbeno yigan siya sime miyele la. Miao, masusu, kako esi asekple nye jikata bena, nye yi akpasa gana nusi tututu mawudo mibe. Mia wola. Mia de la fe nya mamle la le Marco. Tavia deme. Eglobe. Ike ide kike me kata. Eye mi de gbefa nya nyui la nanu wa wode siade. Amesi kwese. Eye wo nyure la lakbo dede. Amesi ma kwese wola. Wabu fwe. Ke jesi siya wola klo. Amesi wo kwese lado. Le nya unkome wa nyakbo fo dugui. Wapo nukle adeye ye. Eye ne wa. Wole be, wole da okle asi, alo, wano, wame ha, esi ame le fwadeke woge wo o, eye, ne wo, da ope asi ode dole la wo chi la, ope lame la sen. Ami adeke, kis viadeke meli, alo ame bubu adeke meli, ate mwa wo ema, le gbok boko kwe fe, ame gbok lo godo o.
But we have made schools. We
have made miedo sukuo, miedo bibla sukuo, eye miedo dodo ahao, bebe miache, eye miadi hifia meto susuyao.
Now, the Holy Spirit used to be the leader in this nation. This nation used to be governed.
Azon gbogbo kokwe nye kplo la le duko sia mekpo. Duko sia la wo du eji potan gbade gbe esime. Esime onglo ablo de gbepa de nga dadi. Eye zikpi de kasi sode afima. Dikeke adeke mele nye chime kude engu obe. Enye esiji ma ufeji la no anyido le kplo mangu. Esime wo tu duko siade vovo. Na ma usubo subo kple vovo na nusianu fe gomododo ji. Eye, de ma ufe nyamavo la fe gomodo anichi. Gake nye gble esia dome. Dunya heke, nye da akona amawodo afima. Le nujagira kle nufo ple kle. A fatong bedodo te. Vasede, miyafe dukola kle miyafe dunya keke, kle miyafe demokrasi la, blankuwa le gbegbebe, eva chaka kle komunizm, pa kle izm de siya de fome viwo.
And many times we call into the sessions for prayer. When leagues of
ke zigede la miye vwa takpekpa wonu, kle gbedodora, le sime duko ufe fukofo doko. Eye le afima alo be wafonu, ke le eye tuto janya de me, mejiji ola, omaga biyak be dodora ta se zile kape ha o. Aleke gomye tengu le, maso o dodo ke, be dodora manome. Aleke gomye tengu akpomo, le kiki akatame, be mye tengu awonane gbede gbogbo kokwepe amekpoklo manome.
But let me say this with
Gake mi na maglo esia kple lolo kple bubu na mia fe dukola kple efe aflaga la eye na dukɔ sia kplola si xɔ titre nɔna la bena yegbe mia fe kplola si nye gbɔgbɔ kɔkɔe eye to dunya hehe gbegblewo dzi la mie he ame siwo ƒe susu gble la de eme eye ne miekpɔ nyuie o la woyina vodada vlotɔwo wu kekeake dometɔ ɖeka si womewɔ kpɔ o la wɔ ge fifi la le esi amewo le didim be amewo neɖu fia la ta ye nu si mie hiã le dukɔ ƒoƒuwo ƒe fiadu me abe dukplɔla ene nu si mie hiã le sewɔƒe gã la nu si mie hiã le míaƒe dugã me kodzodziƒe la enye ame siwo kɔ woƒe agbeŋuti na mawu eye gbɔgbɔ kɔkɔe yɔ wo fũu eye eƒe mawu me mɔfiame le wo kplɔm gake le esia teƒe la míetia ame siwo nye agbalẽnyalawo ame siwo si mawu sɔsrɔ̃ la ƒe nɔnɔme le gake wogbe mawu ƒe ŋusẽ ame siwoe nye mawu gbelawo eye ɣe aɖewo yi gɔ hã la woawo gavlu wu ema woawoe míekplɔ ɖe míaƒe dunyahehenyawo me na míaƒe dukɔ la menye sia ɖeɖe o ke boŋ le míaƒe hamewo me hã míaƒe hamewo zu nu gbegblẽ le nu sia ta be esime míawo míele míaƒe kplɔlawo tiam be woakplɔ mí la míeyi ɖe biblia sukuwo me hetia ame siwo nye agbalẽnyala gã de ŋgɔ ame siwo ɖa ŋutɔ le susu me ame siwo de suku eye wonye habɔlawo le amewo dome eye wonye amegãmegãwo le woƒe nutowo me nu si ŋuti nyemeɖo naneke tsitre ɖo o ame siwo wɔ ame le woƒe zɔzɔme wolia bena woƒe afɔɖeɖe le agbe me kple ame siwo kpɔa wo ɖokui tsi le ame bubuwo dome kple le amewo dome ame de ŋgɔwo le nu si wo srɔ̃ me wonye nyemegblɔ nya vɔ ɖeke ɖe wo ŋu o mawu nagaɖe mɔ be nye gbɔgbɔ na vɔ ɖi nenema gbegbe o gake kokoko la menye nu ma mawu tia na mí o gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amekpɔkplɔe kristo le amewo ƒe dzi me ame geɖewo le agbalẽnyala mawo siwo tsiatre ɖe nyagblɔti dzi la dome wogbe be gbɔgbɔ kɔkɔe li vavã hã wo dometɔ geɖewo gbe be mawu medɔyɔyɔ kple gbɔgbɔ la ƒe ŋusẽ woli menɔ nyadzɔdzɔgbalẽ aɖe xlẽm etsɔ si va yi mexɔ se be ye wònye nyadzɔdzɔgbalẽ si wolé ƒoƒu ɖe du ku ɖe jack coe ŋuti ame yinugbe jack coe si nye dzimetrɔ la si womekplɔ yi na aƒetɔ yesu la dometɔ ɖeka ame si nye kalẽtɔ gã aɖe le eƒe ŋkeke me eye wosamɛ be woabia nye le florida afi elabena ebia tso ɖevi si meti o si be wòaɖe eƒe klolefɔkpa le eƒe atawo ŋu ne wòazɔ va yi to nyagblɔkpe dzi eye le esia wɔwɔ me la ɖevi la zɔ va yi to nyagblɔkpe dzi nyuie ke edze anyi esime wòɖo dada gbɔ esia katã nye kristo ƒe futɔ ƒe mɔtetre ko ɖetugbi nyɔnu sia kple srɔ̃a ŋutsu kplɔ mía nɔvi ŋutsu kalẽtɔ sia yi dua ƒe ʋɔnu eye esi wòle be hamewo katã natsitre ɖe nɔvi ŋutsu jack ƒe megbe la esi wòle be hametɔ ɖe sia ɖe si yɔa yesu kristo ƒe ŋkɔ natsitre ɖe mía nɔvi la ƒe axadzi kalẽtɔe la ame sia ame si yɔa aƒetɔ yesu ƒe ŋkɔ la edze be wòayi klo dzi ado gbe ɖa gake ɖe esia teƒe la le nyadzɔdzɔgbalẽ aɖe ƒe tanya gã me la míaƒe kɔmahatsɔ ŋkɔ gãwo dometɔ ɖeka gblɔ be yewode asi asime na mawu gbelawo be woabu fɔ ade nɔvi ŋutsu jack coe gaxɔme
you imagine a church calling themselves the
Kingdom of Christ would join them? Then you're telling us to see si le Christ upon koyom de wodokungu ade asia simana mawubelao be wabufo mawufola de si le akpakpa jemple pe jibli bobe ya ho titre nona biblia maha gake wowe.
And then Brother Gordon Lindsay.
Eye emegbe no bingu tu Gordon Lindsay yi da khone. Eye esi vondrola chima khose tola glombe. Amasia nye amablela. Ela bena ede klole fokpale de vima ngu. He doebe wazonto nya glombe ji. He glombe ekpo doyoyo. Ke ede alakpa. Eye ewonane si chitre de doyola pe gbenana ngu. Eye ta yitso nya de engube. Eble amen. Eye amagan ko ko sichi. Eye wo globana. Amagan magbenyama. Mau yodong tuvila. Eye vondrola glombe. Mabiato amade siare si le vonusia. Nenyama atengwa nyenya tepe. Ben mau atengwa yodo. Ntuvia de le nyaglokpe pe godeka. Eye wana wagache dole go kemea. Ne watemwa dokpen yamachi ple bibla la ekema maglobe amaga ko tocho le efe nyame eye wo sofa de ko asichi eye wo globe na wo bubu amaga matengu adokpe ejia eye bondrola globe yiji na dokpe ji.
And the minister stood to his feet and said, one night on a rocking sea.
Eye was so full at so defer for chi, a blobe. Za ademe, le fujagbo adechi, esime, toji who serde in a chotroke, de togome. Mopopo katambuna, hopopo, wopo yesu, maupe villa, letiji some bona. Eye apostoloa o dometo de cas, yonabe petro la globena. Nenya wela apoto, nabe mazon ti laji afagbo. Eye, wo globe, apeto la glona apostolo Petro bena, zova.
And he stepped out of the boat, sir.
Eye, wo de afoche dole toji wula me, amega. Ken nozo zom nye abe yesu ha ene, ken nozo zom le tilachi. Yake esi wo von la, ede asi to yi yime, afido yesu bo. Vondro la globe, kojo la tso.
We need Holy Spirit leadership, not intellectual.
Nye hiya gbogbo koko efe ame kpoklo. Menye agbala nyalawo o.
Saul, the son of Kish, was then made captain over the
Saul Kish vi. Ale wodwe ya patatade tukwanu. Eye wukwana ame akpe efe. Eye Yonatan plona ame akpe deka. Ke Jonathan ye jola okpo khesi amonito fogade amonito bung eye esime osi wola Saul kupe ke globona mi ponu si Saul wola da.
He began to get puffed up just as soon as a man gets to be some great doctor.
Kasia amere nya zu doctor ga le maun so srome
allo
konu suade pede pen konkola etrosu le gosi allo go kememe menyanu kata.
God's man are humble man. God's people are humble people.
Maupe amawenye doki bobolao mauto wenye doki bobolao. Nemye kwa amyade si globe ye kogoboko kwe. Eye woto wodo ki o mamadala. Kule la. Kose mele wosi o. Wole ye yimle akwata jembe. Yo wonye nane si o menye wola. Don kuji kobe. Do wome kwa afeto yesu o. Ete mye kwa bena futola vadi anyi. Eye ele mauto wope katoto swede adekbo vage. Hele amede siade fe nubusime nku wokeda legume. Eye enye nu sifutola tina be ya wawe siya yi. Enye be ya go kuku evi ya wo dale gome. Ne atengwi. Ale be ame wo matengu akwa nu siwa mwole o. Eye enye nu si Satan adina be yawo egbe kple Kristo to de siade. Aho ebe gbogboma nukpokpoda. Alebe anya safe enye na nu de de ko watemu akplodo ke menye gbogbokoko efe enye na nu e ano ekplom o.
So then when they did that
Alela esime wo wono ne mala le esime wo kwa jidudu gamala tete sol flingi dami eve kedui de dukola katame eye ajirombe miyade jesi afisia esime sol do ni lakode israel kata fek blobona amesiame si maje samuel kle sol yome wola nan none abe nyisia abe esia ene.
You see how deceitful he tried to represent himself with the man of God.
Demye kwa alesi woto beble yo edokwite de mawe amelangwa. Alesi wonyenu maje Kristo toa.
The fear of the people was because of Samuel.
Vovonsi no dukola mala Samuel tae. Yake sol nabe wokata woche eyome elabena dukola vwa Samuel. Mina wache Samuel kple sol yome. Ke zikbosine nye ekbe mye sena nusia. Nya wenye hame ganto. Nya wenye Kristo po hame. Nya wenye mau po hame. Nya wenye nye ale kple ale. Esia nabe vovondwa amewo eye wo susu nabe vava afima e mau le do womle. Ke Ometina gbogbokokwe fe amekpokplo o. O lo bombe yewa klo amewodro nenema. Ola bena otina be wano wanto fe akbe. Tohe tohe. Woti be waho nusi woti be waho sela jise.
Do you see the Holy Spirit?
Nyele ekpoma gbogbokokwe la inge miyafe vwanudrola. Mauma nami papa de alo bishop ade alo amiadeke be wanye vwanudrola o gbogbokokwe mauve amengenye le gbogbokokwe fe nono mame inge miyafe vwanudrola kle miyafe mofyala. Azonu kanti wo lene nema tafla che mito nyagboglo sese gawu sese hankem.
I do not
know what I'm saying.
I say it from love. But the Holy Spirit says it's wrong for our women to cut their hair.
Gake gbogbokoko egblobe menyobe myafe nyonu ona kpa ope da o. Eye menyobe myafe nyonu ona do atakwi sio kple atakwi le kadiwo eye be wasisi tude ope nuto kple mo. Gbogbokoko la gblobe menyo o. Gake nyele amawoti mbe wa gblona mi be esogbe ken. Zi alesi mye nga che nye ple Samuel yomeko. Woti be ye wano akbe nkeke ate le mode siare si woti la chi eye wayi solimele kosida akbe nti. Eye akbale ngala si doto suku koko nyuya de melakple da sedik bale wofu na gbloma unya kuya de na jewo si aten. Jefe nga vya de wo na no eme si afye tome na wo aha wawo wa choti abe fefo wawo ade alo television ti dodo ade ene. Eye wato besuya de dade wota eye wado de apeme bakple. Do kwingu jeje pe jeje nono ade fome vi be wo wu wo fe konyinyinu.
That is not the will of the Holy Spirit.
Emma menye gbogbokokwe fe lolonu o. Gbogbokokwe jito mi agbobe nyeno agbele ma uvo vome gbesi agbele kosida me. Ple sande siade emma miyado kiyoda to kekema nu ogbo. Gake jamela mele emma tim o.
They want some man who can interpret the Bible the way that they.
Wole amiade si ate atengu ade Bible gome alesi wati be ywa se esiai. Oma lo ase gbogbokoko la pegbe si le nu fom le Bible me o. Gade wole odoma ti be ywa globe nkunu penkeke won vayi. Ema enye to me fia me o. Wati be ywa globe gbogbokoko fe nyonyoro de kemeli o. Ama wome ti be ye wa wonu atovona alesi kekeme pe ama mamle wo wone o. omedi be yewa ye mododo chi eye yewo pa mo na nokoklo o eye eye mutu o ha kple nkume sosun eye sigadeti manonu nawo o kle kle sigao kle atamaze o kle kle nusu o mutu o wona eye nonu oji be yewa pa yewo pa da wono kwi nto eye eye wado awusuade eye esi anowo pe nono matiam kle nu siwo wotinala owo wotina nsu siwo agro nawo be
Then the other night,
Aleng ito same, ngutuwa defa afisi ava glona mbena. Le esi magbloma unya chitre renu ma untala. Ebena, kamaha tonko gade wo sinu. Wano abe, wadome, to ato ene, woglobe. Nyade asile noji ngutubra na mnuti, eye miya gado naneke awokpli o. Lo, nagbubo, nyakuka mawo agwe. Ade kukude wota, alo, nyade asile nguo. Meglobe, manno chitre kple maufe nyala. Ne, esia akonu sianu sile nye akbeme ha. Manno anyikle nyala. Eye me, ebe, enyo magubo nyafoka ale kple ale akbewa. Meglobe, nye medek befana ne kekole nye akbeme. Esi pengunam o. Nye magubo nyafoka adeke alonu lele adeke agwe o. Meli kpekle nusikbo kwa kwe lakblon. Eye mano akbena ahakuna. Azo menye didim melebe mafonu le dokwinye mu o. Ke deko mele didimbe mana kode ngu ademi. Le nusile eji yimla ngu. Alebe miyakwe eye ase egome. Amewe le didimbe amewo nakplo yo.
They didn't want Samuel.
Omele Samuel Tim O. Ale afiwa siamina Samuel wazu fiala alo sol fiae mi chekem. Samuel kavao kwa ake ke mafonu le gbogbo si me. Wafonu le egbe. Nyatengu akhni. Egbo be nuka egble le engu be mauna nye fianami.
We don't see God.
Nyele maukpom o.
Well, I am his representative.
Nyele etefe.
Samuel said, have I ever told you anything?
Samuel blobe. Demeglonya badade kwa. Demeglonane di kwa si mefame tututu abe ale si meglobe afame wa. De nyemeglon afetola penge na miwa. Ke mabia nga siami. Demeva miyakbokpo vabia gamia domotwa dia. De me konane le mia sikwa. De me renu bubwa deve na mikpo. Si menye ale apeto blo esi tututuwa. Eye ma udokpe jie siya yibena enge nyatefe. Eye wo doji dekbe wopakle tija jaododa. Minya ngonglo la. Mi amesi ole afima. So drokpe eji bena Samuel nye ma ufe nu.
And as Samuel perfectly represented today the Holy Spirit.
Eye abe ale si Samuel khotepe noblibo. Ekbe na gbogbokokwe la. Gbogbokokwe la inye ma ufe nu. Si gula nu si tututu bibla gblo. E si kwa nu si bibla gblo. De de eji sena. Eye metranada le engu kura o. Kake woji amyade si akblonane si tovo volana o.
And the people could not say that Samuel's prophecy was perfect.
Evo dukola ma tengu akblobe Samuel fe nyakblodi me deblibo o. Odo ngu blobena. Samuel, nusi okata nekblole afetope nkomela. Afetola na wofa me pepepe ale si nekblen.
De
kaha me dafu o. Me bam nyakbokpo vabia gami o. Wong toe kwa do ki oji. Me bia mi kwa be. Nya wong nukan kade kena ye o. E kade wo ma wuti. Eye eye aye diaga wo to nwo katame. Eye wonya wonye nya tefe. Nusia nusi nekblole. Afe tope nko melano. Abe ale si tututu nekblole. Gake koko kula. Mie hiafia.
Can you see?
Demia tengwa kpo nu tovola. Demia tengwa kpo alesi. Abo sangfe a yejeje. A tengwa wotole. A mekbe tojiya. Le esi a tepebe ngutu alo nyonuma. natso edokui de gogokokoe la si aha do to nsi ale afeto gblo esi la nye kena agbejaje dema podi kena agbesi to vovo duko tohe denyigba kokwe duko si wanu sagala Bongula o boha kleki kiamme, wanu abe kiki ame ene, te yi kamiade me si blobe etsobe, inya wanwa nene mako, nyakei, de miatengwa kponu si wenya. Ogro na benuma fumetia de keme linye doyoyo o. O bobokokwe, wenyongyono nyenu wo poko na hamia, le boblobu bumela, e mekbe, maude amawo, de bobokokwe jo le hamia me, kede asile komahato nkongube, watui wavo.
Never, never. There's no such a thing.
Bede numa pomezia de kemeli o. Bobokokwe nga tepengala libe wa fia momi vasere esime yesu nava. Dakene nemae nwa nwa vayi.
Saul come into power. He greatly got a great following. Oh, he had beautiful armors. He had singers.
Saul vasiaji. Ame sokboje eyome. Oh, avawonu ni o le si, haji kawo le si, akpokonu o le si, eye akplo o le si. Oh, afa ka kala fodu koma mle o kata tota. Eye wo klo o de demokrasi ade si, fonu sianu si amede sia de sekpolata.
And that's exactly what our denomination
is. We have the biggest church
building
in the world.
We have the prettiest
church in the world. We have the highest scholarship in the world.
Like Saul's.
Ele abe sol sinare ame obe watengu ale akplo. Eye watengu ade. Asen vu keke duko vwa o. Wenye ame si o chokeke ple bu vwa o.
But one day, there come a time that there was a challenger come out.
Keke bedekala, eva do e yade sime atam kala de vato. Eye esya de si teto Israel vakobli bola katanto me alek bebebe. Wono to tom nyanya nyalo ope afo uji.
Goliath made them a challenge. If your God
Goliath,
is
ka atam nao, ne miyafe ma wunye, nusi miyabe anyefi, miyawe khokeke wu, eye wo ka atam nao, omenya nusi wawo o, ofe afa wano yi, dwa chowo matemwa wato o.
Their spears wouldn't work.
Ofe akula wo matemwa wato o. Nana sifanya oma sekpota ola no ejiyim. Eye kle bubu kwa kle mauma bubu dede kata. Kle bubu tiani kwa kle cheche. Kle lono le Kristo tope gadede mela magblonya siya.
I read the other day in an African paper. Where that our son of Kish. Our challenger of the
Mekleng ito, le Africa tofe nga jojo kbali ademe. Afisi miyape kis, mtu vima. Miyape nganywe kaka tamkala. Billy Graham, esime Mahomet to ade ka atamne. Be, ne miyape ma wunye ma wufi. Ke na wajoto dole lawa abe alesi. Wokulobe ye wola ene. Eye kis di mtu vila. Kle afako susye. Zido bi tontom, he chole twa me, ple gege, ngupe wanye, nye mawu la inge mawu, nye pe hama nye oli, nye pe nye kakakos oli, haji hawa le mye si, si mye khiafana, haji hanyi towa wu, bedo kwa koko towa wu li si, le twa me la le mye si, ame dofiwo le mye si, si o doma ame gede, nye kuchito, akbala ngala wo le mye si, mye fe, ma wungunu se sron tengo, mye tengo adekbe fe, mye tengo akule, mye tengo akakanya nye la, ato, re ame ove, eye mye klo jime trola million wo, kwe siyape, gede kami ame, mye fe, gajiga si o mye khiafana, Nyafe akbala nyanya nyanyo kaka, menya ale siwa notereng atam kaka matok binu o.
They know nothing of it. They know nothing of his healing power.
Omenya nana katoengu o.
Not knowing to Saul. Saul knew nothing about it. But God had a little
I don't know my days. No one does.
Kakene ne makonye agbele wo ko wo le ba na tutum yenu sianu si me wola gbo Esia yi si nana ya chokola me bune be gbo esia to ke me va kpo ede jesi be satana yele agbagba jembe ya temra tonu agbo me gbo be ne de na tengu akplom ko eye esi me nye kola me kpo ame fo mu si togbe nye me kpo le amegbeto ade ke ngu kpo o ele ngo nye hetro le me gbo kpo eto be asira khle tonye hetu ta afisia gochi Tete ngute gala budem. Ntoko sirakbe ngutia adela. Mano, manyo kaba. Ngute gasia yala. Memlirakbe ye le. Esia yila. Metia jimadi. Esia yila mebuna be mele kukuge. Esia. Na nye si kofwe bla tonla. Esia nye. Nye e yi me. Nye me susu be. Eka titi akba u. Ke me biyana do kunye sebe na nuka mabanye le teofani. Alo. Jifo ngutin la mame. Ne watemwa nye be, mabakbo kwa nye be viwo, eye, ya gloko be, afuri suyade si vale eme tsomu eye, magblon be, novi nye ngutu nevjile, nye kemba yinada, alo, eya, ma temu agblon be, efuwa novi ngutu branamu maha, eye, ne yesu vala, ekema, magazu ame ake, mbua enguti enu enu. Mekudra kpo be, me yige torope, eye, me vazon, bona to, jokbo pepe yu, me le tepe suyade, eye, nye kle suronye ye, eye, nye no tome la dem, eye, me tote he, hevu agula, eye, jingoli me nye kpo pongto, me no abe ale si wonona le bali, me afisia o, eme koken, eye, alili kwa uha futititi, henya kpo po. Eye, me glana suronye bena, me globe, Anga ube niya chofa tepesia kukukwe lonwa. Edo mbena nedevya ota angene miyafa kukukwe bili. Beklobe, ey ange tete menyo. Masusube, meledure kumu akba nye menyanu katae o. Ke esi mekpo anyi melokula emlo nye akhaji. Eye mekode nye sudu ingu abe alesi miyadome amegede o wone ene. Meto nye tasyode de abatila fe takbeti langu. Keto nye asiodo mekbe. Eye medrede afima alia. Eye meklobena. Enyo nye menyanu kakum ovanye leku kemeji o. Mekofe bla tonvo kuku. Evo nye me wanane ke hade o. Ne anye be nane wawole mwenye si akpede afetongko. Ela bena me nye bena nye me gale kukwa nye ge o. Ne eklo ha nye game fe afate ti ya nu yivo. Alo, awu afangto go ha. Ne de mano akbe ati abe amenye woye ne ha la nye game fe afan ya nu yivo. Tete me den kukponu eye nye nye ma gale apachi pele titimbe ma fo. Ano abe ngunti gadrema ene, mekblobe, mekwe sebe, mele salime yige ngunti siya. Nenye be nye, gbe me kheha la, achurombe, madoto ase, novi ngutu nevil wakbloma unya. Ale mekblobe, enyua lonloa, ke eto alon yi eme vi.
I don't want you to miss this.
Azo, nye medibe miyada siya fu o.
Eya ye trom. Ye maka tengu anye novi ngutu Brennan de kama si mye nyata o. And I look.
Tete ameden kupo. Kasi ame senene si nokbok blom majujo majujo ebena. De kone je esye goma isi. Lile apalame. Novi vilajiko.
I shook my head a minute.
Mabubu tasen. Masusube, enyo do hi nye ntokwele ebu mne nama. Ninye, ame ate nwa susu nane opo. Ke, meglobe do hi nye kwele e susu. Eglobe, lile apalame. Zoyingoko.
I said, maybe I said it. And I put my lips within my teeth and put my hand.
Eye, meglobe, do hi nye ntokwele. Eye, melenye ndeme, hecho asinu. Eye ega ba ke ke globe no publi logico ne de na nyanu sile mo apo nuwu la fi ke wana ma be de mse Graham Sledlin allo amabu boade sino hachi mu alia o chinele te pesia ana mai ple mi ado ma mesiame
I'm home sick and blue and I want to see Jesus. I would like to hear those
apo la chro nyam fevie Medibe makbo yesu. Asa huje fe kavivye yon fe jidi. Aklenam le mwaji adenye vovoda. Aƒetɔ, na makpɔ eyiyi metso vɔ la godo. Nye se wo dzi nɛ le gbedoxɔa me afi.
And I heard something say, would you?
Eye mese nane gblɔ be edi be yakpɔ eyiyi metso vɔ la godoa.
Meɖo
ŋu be esia akpe ɖe ŋunye ŋutɔ. Kasia makpɔ ɖa le aɖabaƒoƒo ɖeka me ko la me ya gbɔgbɔ ɖeka me ko meva ɖo teƒe sue aɖe si ɖi abu. Menye kɔ kpɔ megbe. Ke nye ke nye ma mlɔ aba dzi le gama eye megblɔ be nu sia wɔ nukulo. Azɔ nye madi be miagbugbɔ gblɔ esia o. Esia la nye ha miaƒe ŋkume alo aleha si kplɔm mele la. Eɖanye ŋutilã sia me o. Alo egodo o la, de woɖakɔe yi o la, nu sia mesɔ kple ŋutega siwo mekpɔ va se ɖe fifia ƒe ɖeke o. Mate ŋu akpɔ afi me, agate ŋu akpɔ afi sia hã. Ke esi meɖo teƒe sue ma la, ameha gã aɖe si nye mekpɔkpɔ o la, nɔ du sim gbɔna gbɔnye hele ɣli dom be, o, mia nɔvi ŋutsu vevi, eye meɖe ŋku hekpɔ. Eye detugbiwo wote ɖe ƒe blave ŋu ƒe wienyi yina ƒe blave wole asi kplam kɔ nam hele ɣli dom be mia nɔvi ŋutsu vevi ɖekakpuiwo hã va do le woƒe sɔhenyenye ƒe keklẽme eye woƒe ŋkuwo le dzo dam hele keklẽm abe ɣletiviwoe le zãtsiɖitsiɖi aɖe me ene. Woƒe aɖuwo fu tititi abe adzagba ene. Tete wonɔ ɣli dom henɔ atu wɔm nam henɔ ɣli dzi be o, nye nɔvi ŋutsu vevi. Tete metɔ te hetrɔ kpɔ ɖokuinye eye mezu ɖekakpui. Metrɔ kpɔ nye ŋutila xoxo si le anyimlɔƒe le gama hetsɔ eƒe asiwo ɖo ʋu me eye megblɔ be nye mese nu sia gɔme wo ɖe. Ke ɖetugbi siawo le asi kplam kɔ nam. Azɔ menya be toɖolawo tsaka le afi sia. Ke gbɔgbɔfatu kple bɔbɔnyenye metsɔ le nya sia gblɔmi. Ŋutsu mate ŋu alé nyɔnu ɖe eƒe abɔ me sese le lãme manɔme o, gake mele afi ma ya o. Eto si va yi alo etsɔ si gbɔna meli o. Ɖeɖi mete ame ŋu o. Wonye nye mekpɔ nyɔnuwo dze tugbe nenemakpɔ le nye agbeme o. Woƒe taɖa dzidzi keke ɖo ali dzi. Woƒe awuwo dzidzi ɖo afɔgɔme eye atu wɔwɔ dzi ko wole na. Ke atuwɔwɔ sia mele abe nye ŋutɔ nɔvinye nyɔnu si nɔ anyi ɖe afi ma ƒe atuwɔwɔ gɔ hã ene o. Womele nu gbugbɔm nam o eye nye hã nye mele nu gbugbɔm na wo o. Enye nane si nye mekpɔ nyatsi aɖeke ɖeke na o. Nyagbe mele asi nye matsɔ agble o. Blibodede mete ɖe ŋu kura o. Enyo ta mexa ɖe afi aɖeke ne kura o. Enye nane si nye me wo ŋutɔ koe ade teƒe ma. Eye mekpɔ go sia me kple go keme me. Eye wogbɔna wonye akpe akpewo. Tete megblɔ be nye mese nu sia gɔme wo ɖi. Mebe enyo wo eye hope enye si va do. Eye enye srɔ̃nye gbãtɔ. Ele du dzi ke megblɔ kpɔ gbeɖe be srɔ̃nye o. Ebe nɔvinye ŋutsu vevi. Eye ale wòwɔ atu nam. Nyɔnu bubu aɖe si hã tsitre ɖe afi ma, esi tre atuwɔwɔ nam, eye hope wɔ atu na nyɔnu sia hã kple ame sia me, eye mesusu be, o, nu sia ɖo la nye nane si to vo, mate ŋu anɔ nenema o, nane ye mebi be, o, ɖe mati kpɔ gbeɖe be magatrɔ yi ŋutilã kuku xoxo ma mea, mekpɔ afi ma lɔƒo, mesusu be, nu kae nye sia, evɔ la, menya kpɔkpɔ ŋutɔ, eye megblɔ be, Nye mate ŋu ase nu sia gɔme o. Ke hope le ko abe o bubume kpekpe aɖe ene. Meto vovo o. Gake ɖeko wòdze abe bubume kpekpe aɖe ene. Eye mese gbe si ƒo nu kplim esi nɔ xɔ la me gblɔ bena esia nye nu si neɖe gbeƒãe be enye gbɔgbɔ kɔkɔe. Esia nye lɔlɔ̃ de blibo. Eye naneke mate ŋu age ɖe teƒe sia eya manɔme o. Meɖo ta me vevie esi tɔgbe nye meɖo kpɔ gbeɖe tsã le nye agbeme o bena ehia lɔlɔ̃ de blibo hafi woade afi ma. Ŋuƒaƒã aɖeke mele afi ma o. Ɖeɖitiame ŋu hã meli o. Ku mele afi ma o. Dɔlɔle mate ŋu age ɖe afi ma gbeɖe o. kuku atengu ma atengu agogo na ti o eye wo ma atengu afadi o jijo de de son kwe o no vinya mutu bavi tete wo kom de chi peta de te pe koko gbachade asusube panye dura kum mala wode mala nye nye amakoti akpom wo mlo abaji ala afi ke wo kom dade afima eye maglombe Oh, Majabamano Aficiao. That town to a plan on war to go to a part of Yao, Leopa Sogan Eva Vantome, and a little dumb, non the car, the sea, not it rather Afima, a year, would doggies a siebe. Oh, nothing young to the vie. Oh, the jumming to bear, yet power let the Fasia. Macblobe, you must say, Sia Goma, oh, that the Gomasino Fum, Le, Netamala Globena, and Yang Lodi, Le Bibla Mabena, Yaglodilla, Fua Fukle, Woto, eh, Macblobe, eh, Madonku, Sia Chilang on Laome, Agblobena, and no, a Sianga, a ye seaman, a Fukle, Tau. Maglobe, ekema wanye amantom to eye matem alawoko. Oh eh, maglobe, e voila, ama akpete fe akpe wo wanye, branam wo me sokbona na maude. Tete ekbe maglobe na, menye branam wo wanye o, ama siwone na wotro jimela wanye. Wawenye ama siwone klofe na apetola, eye, woglobe. Nyonwa wo dometo adewo, siwomu ti nebulebe, wo jetube ntola, hofe wu, la sheke afine klofe na apetola. Mo woyo mo ya o, bena. Wolegli dombe, nye novingu tuve vi, tete, wotogli, wokata zireka globena. Nemenye dene yiola, anye nemya no tefe siya o. Metanku godo, mabube. Enyo amama konam o maglobena o afika yesule metibe makpo eya ma vefie nto o globe tifiala ele kokopo wu asiafie leji afima tututu ebe bedekala abagbo nikuya ebe odo oda bena nyeklola eye mawu aba eye ne evala atro vonu ode nu sinetia ola nu pa ne wa gede emelo alo ma gede eme o Ya gede emeta le won ta fialan maglobena o e jojina munto ke paulo de ele nebe yanga na ban no chikre di alia de petronga aban no chikre alia e maglobena akama madde de panya sianga si pe pa wa wo ha wo de ni metra da cho sia gbogbo khayimia alodu sima o Afisi wangura mre Yesu Kristo fonko jile la, nyehama uwe. Afisi wafia kukukukwe penyangiro la, nyehama fie. Nusia nusi wafia la, nyehama fie. Tete nanama wadoli sasien glabana, nyenya nanama, eye nyenya bana. Miakli wo miele totroge aye anye banji gbedeka. O glabana, Yesu lava, eye wadrovon wode nyasine degbe fwe, nam nyela nu.
If you are accepted at that time, Kene which you will be,
maila,
and said, then you will present us to him as your
children. Tommy Adolf and ministry. Kume, Abba was Bosmo Dofe, Aboyonu, and Oglobena. Aklomi ayine, eye mikata de Tula, Yatro ayi and Yibanchi, Adano Agbetegbe. Maglobe, the Wolle number, Magatro ayi fifia, eh, Kakela, Novulilagico. Madame Kufepo, eye matemwaga no amawokpom, so atogepi ala sinuko, matemwa kola, okbona, plezli kele jitimbe yewa wa atu nambena, nye no vingu tuvevi, kasiak biadek blonle atimabe, nusianu sine lokpo, le nusianu si lo wokpola, bawu atowo na wole afisya. Tete madame ku eye nge avu wokola nge si sonkona konye nge sonha nge sifa eye woto epe tablo nge abota kekulo eglobe nusianu sine lokpo ple nusianu sine wokola mawu atowo de asina wko to wosubo subo dome eye mekwado kwenye be mejole tepe nyakpoma Eye madanku maglobe lonwa enwa egale alodomku eye masusube oh bau Oh, kada munye chiro o mau magana ba makonya de kapete tinga anga adaba fuchi o na ba matote tututu de nya lachi eye madegbe pa asia makanu sibona alo asiba yi o nusi amade wo o sol nanyele kisivyo to ma atitre o nusi nudia alo akame nanye ola na bana afoto mafli adete fama kufongo jikata Malaysia glomer simenye bibla lengonye njisia ntuvi swedele asinyele afima kope enne si wole nambe mahe nyonu vi pe asheke vi le asinye nye vi kati sita mda akpedo be etrode apetola pe mochi mau Naman no akbe ahle wole mau pe nukoklon katame gawe siala ewa be de fikyame kata legli tomdo dem Nyonu ople ngutuo siwo kwa pebla sheke ple de siyada po mevi. Nemenye de e yiwola, anye nemya notepe siyawu. Ke mawu, namayi avalachi, ke ne e yiyaku gohala, yema khanuo. Anye jijonam, anye vivise senam, be magede eme, achole gbegle kle ngpe siyame. Ne matengwa alia de, ego doda ko, afisi kode akbatrofe akpe akpe nane ole yame vi, dugwe ne fen nofe ade, ke ema inge lolon teblibo. Afore de, de siade gona afisi ala, mola le mamiamde chifu, bado tepe sinye le fifi la. E siya yange, begblepe vovoli de deko, nu viswe ade ko, si mkwamya tengwa ase ye, mya nyabe nane le afiade, nu siwo nye la, nye nye o.
My precious friend.
Oh, Juan Vivio, Nelonoto, Vinia Malonuko, Oto, Nanyame, Missio Machina Mau, Nidotom, Yemia Poklola. Miaola, Aturumba Monwadena, no Anisi Matodes, Yakoma Namie, Nyakbea de Kemeli, O, Yamako de Ke O, Mele Afia de Ke O. Kake le yako bomule tosia megela, mutia ni ngutong tuwa deli. Si emia tengu, bedekbo, komede dade kemele ngu, de kemeli o, kuila, nye matengu yo. Kake nusia ngu si womye lela akonye, mide asile ngu tutode siade ngu vasere, si melolo deblibom, na sumia si, mido dofwe si emia tengu alo ame siame, futode siade, ngu tutode siade, Nanye yala, depo masasra kwa zide kama, wamezu amabubu sam. Nemaga tengu anye, novingu tu blana masi menye tala gbede kwa u. Yamavuo dale sege sege dam o, jikajo o dale jo sim yam yam yao. Ngutala o da cho, tudo jinyo o la, nuka ke o da nye o la, me wana ne ke u. Mayiji avlile avala me. Maufe amanuveme. And la bena meglonga nu la fianu wa wokata kle amesiam simatemu akrenala, hopunga da wonule, and yiba nuinga po, sila goka meji languti. Ada abenusa sane, and ya yang sankadea, yemenga vasere kaye o, yenyao, le kojok bafeng agoblon, le, uredo do posima woni tova yi ntila, a globe, pebla vevo atonga lengona wona no agbenuele la masame. Elle se sien, un siak pedangunye. Gakela, oh, menye nwae ma o, menye yaye o. Nana wenye le emme afike, elle ben nou begble siyana to makle makle, eye nou kuku siyana to maku maku. Kis yo atengwa atitre, nye, nou nwi siyo katan wan wole la, nemedo nyavwade ke aklo to engu o. Nana ameta fewo kakle domenyonyo wo, ke midon kuchi, nou kanoutye, Samuel Blona Solbena. Woha akblon yadi. Eye amagede wole wotu mainye amagaw. Mawu nyaglola sasew. Esi wo atengwa akblon yala abe mawu dola gaw ene. Kake ngala menye mawu fe lolonu o. Mawu ejebe wanyep siya na wo. Novi ngutu novi nyonu. Wola demobe gbokbokokwe lanakblo wo. Ina miyade miyafe tawo tovye.
I'm so homesick and blue, I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime.
A fele tro yem me di be makpo yesu. A se fu che fe ga vivi o fe didi. A klenam le mochi a de fo fo woda. A fe to kom de ge yi me to vola godu.
Lord, let me look up past the curtain of sorrows and fear. Let me view that sunny, bright light. It would strengthen my faith. I would manage all fear. Lord, let them look up past the curtain.
Eyi meto fola godo.
Makadeji
afeto. Bene hamaswesia. Atengu akpo domoto fola godo. Lengdisia kula. Fuwa medesia de sile wodomela fe deke magano anyiwo. Dolele adekeu. Nanekeu negbe blibo de deko. Ke yakbogbo de kape kwele afikle afime dome. To amagan kuku me ye de kaku nyenye me. To eyi me ye mavomavom me. Atole etosi bonafe de ditamen. Ple etosi va yi fe nukakame. Vu ado mavomavom fe fifi eyi la me. Leblibo de deme. Me dok beda ma u. Pena na yira ame siya me le afisya. Nenge be amiade ole afisia peto esi o ma jesi wo le lolon fe moman jiola eye lenge te fe mala fufu naneke ma tengu agede te fe kokwe ma lolon ma ko mo fi ma no me o jikiye ye amengenge la fe gogo gachi gogo kokwe maula enye lolon eye nenge be na nya te fe meka alesi miade to da to khosema o Ne mye gawa nou gawa ke han, ne emma me le afima o la. Mye le ngutege alia atrakui gama le afime da o. Gake ekple esia la, akomi akboche ke sia. Me fe, jima di o ta. Me bia fofo be na yira amesi o le afisia. Ale ne vame bena amesi amesi do tom. Me glonye tepe sia ngdi sia. Bena wona nye nye da se fo afoto. Abe ale si Samuel glong badek bena bena. De me glonye adena wo le wongkochi po. Si me nye nye tepe wa. Wawe nye vondro la wo. Eye me glonye na wo ason afoto. Be e kom de anyigba machi ke enyabena esi anyenye tepe. Ke azon la fofo, ne amyado oli si menya wo wola. Esi ananye ga fofo siji waglo le jirobena. Apeto to lolonu silanye wo lolonu la demenye. Na wava me jiro fofo.
And now you with your heads bowed, would you raise your hands and say pray for me.
Eye azon miyawo, esi me miyede ta agula. Demiawu miyafe asio ji akblobe. Dogberade tanye novi ngutu branam. Ma ufe lolonu ne nomme nye u maha.
Now, while you're right where you are.
Azon esi miyele titrede afisi miyele la. Let fafa blibome. Nukangti miyakblonko na fufo la bena. Ma u so nye jimake ekbela.
Within my heart, today I renounce all things in the world. I renounce everything.
All I've been serving all my life.
And I will, from this day henceforth, follow
you in
every scripture of your Bible. If you have not been baptized in the Christian baptism,
Nenyebe mekho Kristofe ngangirowula.
If I have not yet received the Holy Ghost,
Nenyebe nye mekho gogoko kwe hadewula. Ne echo esiala anya. Eye enye wo, eye anna kakade jikle lolosi nehyala wo. Oh, deo ewe bubu mahi. Echo seselame wo abe deo edogli alo funukle begoglo wo mahi. esi nyongto gake ne mawu mem lolo ma me le afi mawu la xodi nye se fifia aglobe aƒetɔ ɖe nye tsi kple luƒome nu si nye wo gbɔgbɔ ƒe asikame ŋu alebena mate ŋu alɔ ame ade bubu eŋu eye mawu me lɔlɔ ma nanɔ nye tsi me gbe sia esi la kplɔm de anyigba me tsi ne nye gbɔgbɔmlɔetɔ do le menye esi miele gbe dom ɖa la wo ŋutɔ hã do gbe ɖa azɔ do gbe ɖa ale si nelɔ nabia mawu be ne woe na wo melɔ mi melɔ mi mi ŋutsu vevi siwo nɔ anyi ɖe afi sia esiwo ƒe taɖa fu la mi ame siwo tsɔ kutrikuku wɔ dɔe henyi ɖevi suewo mi vinɔ titi dahe siwo tutu aɖati le mo na wo mina maka ɖe esia dzi na mi nɔvinyɔnu lɔlɔa menye nenema wòle le gama ne egbɔ yamamlɛtɔ te ɖo gokeme dzi o mexɔe se gobi bena ele xɔ sia me anyinɔ bubu me ko miawo ya miele agbe le nugbegblẽ koe nye sia si me miele agbe le fifia gake lɔ le menye aƒetɔ wo lɔlɔnu nava me wo hã do gbe ɖa esime mi katã miele gbe dom ɖa kple bubu gã aɖe la aƒetɔ te tsitre ɖe wo nya kple wo gbɔgbɔ kɔkɔe la dzi la míele dzidzɔ kpɔm bena míenya afi si míaƒe dzidzi la tso dzi le míadzɔm bena wotsi mí menye to ame ƒe lɔlɔnu me o alo ŋutilã ƒe lɔlɔnu me o ke boŋ mawu ƒe lɔlɔnu me eye míele gbe dom ɖa fofo egbea bena ame siawo si le tsɔtsɔke ƒe amenuveve biam la bena wo gbɔgbɔ na wɔ dɔ sia aƒetɔ mɔnu aɖeke meli si matsɔ awoe o amegbetɔ ko menye kis vi bubu aɖe ko gake míehia wo gbɔgbɔ kɔkɔe mawu na manɔ abe samuel ene ame si gblɔ nyateƒe si tso nya la me eye wòe ɖo kpe dzi va se ɖe fifi eye mexɔe se be wòe agayi etsi zi ale si makpɔtɔ anye nuteƒewɔla na wo na wo katã naxɔ agbemavɔdzro fofo nabe ŋkeke sia nagato wo ŋu ayi o negaƒoƒo de be woadzo le keke sia me la nabena esia esi megblɔ na wo fifi la la nadze azo nu ŋutɔŋutɔ na wo eye esi míenɔ anyi ɖe afi sia abe kukuawo ene egbe sia kele míaƒe game kpɔm eye míele tame bom tsɔ míaƒe ŋdɔnuɖuɖu ŋuti kple etsɔ ƒe dɔwɔwɔwo ŋuti kple agbeme ƒe nuxaxawo kpakple dagbadagbawo ŋuti la nu siawo megale anyinɔge le ma yi o wo katã nu ayi keŋ nuxaxa aɖeke maganɔ anyi o eye agbemavɔ me dzidzɔ gã ɖeka koe tsɔ agbema ƒomevi na wo fofo wo dometɔ ɖe sia ɖe ke na mele esia biam wo fofo bena ame siame si le afi sia ŋudi sia esi se mebɔ ŋutega sia la na be magakpɔe kple wo dome ame siame le gokeme dzi tɔgba be ɖewo mahie ŋutsuwo anɔ afi sia siwo malɔ̃ ɖe tɔnye dzi o kple nyɔnuwo hã gake fofo megana be esia naxe mɔ na mí kura o na míagado go wo le teƒe ma eye woawo hã nasi du ale míawɔatu na míanɔwo anɔ ɣli dom be míanɔvi ŋutsu vevi nabe esia nava me na ame sia ame dzro aƒetɔ abe ale si wotsɔ fia le afi ma ene nu sia nu si melɔ̃ kple nu sia nu si lɔm la mele gbe dom ɖa be menɔ nenema aƒetɔ ke nye la melɔ̃ wo katã nane wòado va fofo metsɔ agbemavɔ ke wo fifia nabe woawɔ wo tɔ si nua bena woaxɔ esia le esime bie le yesu ƒe ŋkɔ me la ta amen eyi vi aɖe koe le míasi be míado gbe ɖa ɖe dɔnɔwo ta mekpɔ be nyɔnuvi sue aɖe nye kem nye dɔnɔ eye aƒenɔ aɖe hã le kekevi me azɔ na nɔvi nye ŋutsu veviwo nɔvi nyɔnuwo kaflatse migase gɔnyeme baɖa o nyemenya nu si wònye dzɔ o nyemenya nu si wònye dzɔ o gake mawu ne meku la Na be ma gatro yi tefe ma. De mo nam ko be ma yi tefe ma. Ti ma e me ji be ma no. Tefe si kekeke wole la ha.
I'm not trying to be a Paul.
Menye didi mele be ma nye Paul si wo kojo yi difo etonya o. Menye nene ma gbro mele o. Ma kwe se be de ko ji be ya do ngusem. Kele didi mbe ya ton nana si ade nam si atutum. Do de ngogbe. Le nye subo subo do ye ye si gbona la me.
Would it seem irreverent if I read something here just a minute? Would it be all right?
De wanye nu si me jabubu. Nenye be maklen nane le afisya le miniti de kame kwa. De esi a sogbea. Dukola po nye jojokba le honko dometo de ka Billy Graham. Wokbe Dr. Billy Graham va Islam to dome. Ongle de... The African Times fe akagba toji joje wi atonlia fe akpere kalafa sheke blademe. Nya jojo langlola sinye Muslim to Muhammad tola susube elebe nukunu ona je Kristo ame sinye eyamake eto egbe ple tegbe tegbe la fe nyanyui fe gbefa dede yome. Nye le eklem. Esi anye esi. Kristo dongbe na eyome jelao esi me woglobe na. Amesike khojinye sela dosyo mawola eya ha awe eye gawowu esiawo wawo.
Has the church ever done the work?
De kame awo dosyo nye je jesidenu na Kristo le Biblia mekwa. De watengui egbia. De amedeka de le kame ame si atengu awo nukunu siyo Kristo wola fe afateti ha. Esi mi atengu ayobe do wogawo maha. Dewo, abe Amerika, si honko abe Kristo tau tavlila, na tengu atitre afo amekuku va akbe kochokbe tu amea. De atengu ason atia fujia, de atengu ayo dodole lao avunkuna nkwa akbatowa. De esi ame sokle vodada siwo glovayi, esi Muhammad tola to asiwa. Alo, do anyi, alo, Kristo fe dodokpo. Yomejelao abe enyasi amiade oglo na ene alo alesi wole le miafe jikosela me ene nugade fun le muslim tola pe enyajojola mela ete fan be enye nyasi ome dele afikple keme o wo tovlo muhammed tosi agake etojo ke esi anye nusiele wo sibe wagblo don tingui toke keke silina amesikle bibla eye wo nyakoran ha Kora metengte obe to metengte to nusosokpo ma o.
The claim of Mohammedism is outstanding and outpacing Christianity.
Gbogbolobe Muhammad tonyenye nyowu Kristo tonyenye san keto enutila nye na ume eve ive yi sonko. Nume vivi son. Mesusu be nusosokpo yi.
The writer nevertheless has touched.
Jake ha nungro lala to asi nu toke ade chi kude alesi nukunu na no hamia menuti. Evo mie gake di nungro lala fe anukware didi. Labena ameke atengu atom yasi afsia eye watengu ahenyade nukunu sio bubuto William Branham uwo. Le Muslim to unkume le jehe Afrika. Esime ame akpe ewo son unho Kristo abede la ene. Le William Branham first was bodola te le Durban jehe Africa kple te ko bubu le kikiame. Alo STL was born wo le jefe Africa maha. Ele me fambe mie khoti tre no alafade alafajina Billy Graham. Mie khonu to nusi enye jrenyalangu. Enye nusi medo nusi enye jrenyasia medo asifokwa de keu. Gakele nusi to de siya de sile emela. Woyom, obe nyinge watu mito, nyinge nusi womye lelau. Elebe wanguto wadida se le wopo nye jojokba leme. Bena mawuwe, aleke ke ha. Mawu gale, mawu fe bonu kokoko. Ekbe abe ale si wole tekbe tekbe ene. De oma him, ya sisi be oma kone sena o. Oma sea eme o. Menye nuagla ye o. Oma uwe le tukuya de me o. Eye ame akpe alafa nane wono afima kpo nusia, esime wokpo gbafama ngutuvima si jedova afima, bokpo koko ifonu ne kude epe akbe ple nuoke nti, ple nusi jole kwa me afima. Eye wokpo moslem to akpe ewo mlo anyigba gbaja, kekho Yesu Kristo abe ame ŋutɔ ƒe ɖela. Koko kola tiel Osborn kple bubuawo gali na mi, ame siwo gale alewo ƒe nuɖuɖu nam kokoko. Mesusu be nɔvi ŋutsu Osborn meyi ɖe Moslemtɔwo dome afi ma haɖe o. Wo ame siwo le gbɔgblɔm be hoɖoɖo le yewo si ale gbegbe. Gake mawu aɖe le miasi kokoko si ate ŋu aɖe ale le dzata ƒe glãme si ate ŋu aɖe ale le sisi blisi ƒe glãme. Ewɔ nyuie nam be manya esia be woawo ŋutɔ wòle na be woaŋlɔe eye be woadze si gbe ɖe wosusu be womawɔe o. Wodzo le egbɔ trɔ megbe dee hegblɔ be ŋkeke mawo nu va yi. Moslemtɔ la gblɔ be wo nu va yia, ekema biblia la katã hã nu va yi. Miatɔ medzɔ o, miele ame subɔm, ame aɖe si ku eye eƒe ŋkɔe nye Yesu, ke eku ƒe geɖewo si va yi eye naneke tɔgbi meli nenema be eya magatsitre o. Gake womete ŋu gblɔ nya ma le Durban ƒe takpekpe la me o. Le afi ma la, etsitre ganɔ nu siwo ke wòwɔ ta la wɔm eɖo kpe dzi na wo. Azɔ gɔ hã ele be kɔmahatsɔ ŋkɔwo natrɔ va. Ame si tututue ŋlɔ nu hegblɔ nam be ele be matrɔ va megbe le nye nufiafia ku ɖe biblia ŋu me la, eyae nye ame si wòzu dzizizi na be woaŋlɔ nu ma ɖe woƒe nyadzɔdzɔgbalẽ me. Mawu awɔ be woakafu eyama alekeke hã eye meka nu sie o. Esia le teƒe, awɔ be woakafu eyama alekeke hã. Míexɔ nyɔnuvi sue aɖe si nɔ anyi ɖe afi sia le dɔ lém. Viwo yia, nu ka le ewɔm nɔvi nyɔnu? Aƒenɔ, axɔxɔme ʋuka wowo. Oɖe ƒe ene le dasiamime me. O, Marengo wòtsɔa alo teƒe aɖe le afi ma. Pauli, ɖe esia nye nyɔnuvi la tama.
That's God, you know.
Ndeka kweli vidada si atengwa de nyonvi la. Eya enye be mau jesi eyama. Esi a jochi na mungto. De eyi afima dogbeda de eta, novi ngtu nevye. To esi me novi ngtu nevye liye afima ke dogbeda de eta la, ekade mene, alek lola o gali si o nya alepon dudu.
What's your trouble, sister dear, setting you there?
Nuka ele wawom, novi ngyonu lolo si no anyi de kekevi me le afima. Tau. Cancer.
Well,
enyo ne de kumate ngwa pia onane la do ma hiele afisi afisi la amene ni ele kwa me afisi asingu wo dagbelele to na cancer miko asire chi bo afida no vinyonu ma wenye doyola ninya nene ma de maglo na wo be matengu azo ya afima eye madevu ka wo wo madale nyonu fima ji eye madagbelele ngula anye alapa madanami. Alo, be, matengu adeka samada le nyonu majin. Gake menye nu deka, eva mekobe sisibli siade, kansa, nutete, nukwagba. Eye kugo ha, le maufe ale adewo gwedeka. Eye me yide afima kakule maufe ngusen. Eye me gwi, kefo ale magwi, ele tepe. Eye mye zonyi egbe, menye kple nu gandeke, ale kple ale o. Me zonyi kple gododora fe akafo swe gbo loko. Afwe atre gboe. Miko eji se alowa novi nyonu. Woha ekwe se alowa novi nyonu. Amene ni ele mye dome ekwe se kle eji fifi al khuma ha. Azon, nide mye peta o to esime mye dogbeda. Fofo lɔlɔ, nyɔnu ɖetugbi nyakpɔ aɖe si mlɔ afi sia si magate ŋu azɔ gbe ɖe o alo azɔ o negbe ɖe ekpe ɖe eŋu. Futɔ la li eyi afi si dɔkita aɖeke ƒe asi mate ŋu atui le o. Futɔ la de ɖe yame ɖake va se ɖe esi dɔkita magate ŋu awɔ naneke o. Gake mele afi si woya mate ŋu ali o, aƒetɔ. Ele afi si tututu nate ŋu adawo asi ɖe etsi. Le mawu ƒe nya ƒe gɔmeɖoɖo nu la, meda nye asiwo ɖe ɖetugbi nyɔnu sia dzi eye mebu fɔ axɔxɔme ʋukawowo sia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Yɔe gbɔe va nyɔnu si le lãmesẽ me ake anɔ agbe na mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Na eƒe lãme nasẽ wòazɔ ayi agagbɔ le hamia sia me abe ame bubu siwo va eme ene si asɔ kple esia atsɔ kafukafu na Mawu nenɔ nenema to Yesu Kristo dzi. Abe ale si wali asi eƒe dame ene la, egasusɔ ʋɛ aɖewo ko ekema anɔ anyigba ma dzi le gama afi si mekpɔ womeganye ametitiwo azɔ o ke boŋ sɔhewo. Gake eƒe lɔlɔtɔwo le afi sia le avi fam eye wolɔe. Futɔ triakɔ aɖe lee hede ɖo ɖa afi si dɔkita ƒe asi magate ŋu atui o. Kansa ƒe dzata ɖi vɔvɔ aɖe. Mawu meva ti eyome, meva be makplɔe goe. Mewu kansa ƒe dzata la le Kristo si dzi womeɖuna o la ƒe ŋkɔ me, ame si ƒe teƒe nɔ la menye. Nedzo le edzi eye nekpɔ lãmesẽ. Aganɔ agbe ƒe geɖewo tso fifia dzi hena Mawu ƒe bubu kple ŋutikɔkɔe to Yesu Kristo míaƒetɔ dzi. Azɔ fofo dziƒo ʋitɔ, esia mele aʋawɔnu ƒe kpekpe me o, mele akplɔ zɔzrɔwo me o, nuƒola aɖe ƒe gbegbɔgblɔ kple nyatiwo me o, ke boŋ le xɔse ƒe akafo sue gbɔlo me ko. Meva hebia luʋɔ sia kple ŋutilã sia si ƒutɔ lé da ɖe afi si dɔkita ƒe asi magate ŋu ade o. Gake meva hebia ŋdi sia aƒetɔ hele egbugbɔm va gbedamawo ƒo kple gbɔɖeme ƒe tɔwo gbɔ. Le Yesu dziɖula ƒe ŋkɔ me, ame si menye eƒe teƒenɔla kple xɔse akuakula me ƒe se be woagbugbɔe goe to gbedodoɖa sia si míewɔ la ƒe ŋusẽ me nenɔ alea. Mekwe sebe nyonyron subosubo li Elia. Nyalo akota ji, kena eyi jade kwa. Osofo la glonam fisi la be, amesia ole to lemu tongto, ope lame lase, deko miga enyo nenema. Ma ufe ngbedodo me danak bedew, nya yi adakou. Nyonyron subosubo li na wu, amiade wo li siwe le jichoke. Nye gale subosubo woke ake fiensia, ke amiade li afisia si matengu afa fiensia wu. Tezibe miyato gbedade yeta fisia la amesi matengu anon fisia fiensia wu. Eke ma de miyalon afa afisia zireka, ni amesi wo matengu afa fiensia wu. Eyi gede anon asinge, ma ogo dudura meta fli fiensme. Elebe wanyron amesia wu. Ntuvi sue aɖe le asiwo le afi ma, esɔgbe, nɔvi ŋutsu akpena o, geɖe ŋutɔ, esɔgbe nenye be maxlẽ le aɖabaƒoƒo aɖe me alo fifi la, akpena o amegã. Azɔ ne miagate ŋu ana mi ŋuti ɖeka alo eve ne edidi fũu la, ekema miawɔ subɔsubɔ hena nyɔnyrɔ la. Menya be miadzi be miakpɔ eteƒe. Eye ame siwo wodzro be woaxɔ nyɔnyrɔ ŋuti sia la, enyo mi nyɔnuwo la nayi akpa sia be woaɖɔli woƒe awuwo eye ŋutsuwo nayi akpa sia dzi. Ekema esime manɔ gbe dom ɖa ɖe dɔléla siawo ta, eke miate ŋu anɔ dzadzram ɖo na nyɔnyrɔ subɔsubɔ la. Eye ame siwo li fifia azon fiamme make agbagba wogbe dodora meta flisu ade fiamme enu make zireka ne onya gede meko eye nya je komele efeso tofe agbalegba tome fiensia ke anye jijona mi azon be mi akpo wo le mi adome menge be kame ade kemele asio na yula gake ne mi anto lola kle kame lina mi la ekama mi khayi mi afa kame ve vila afisi mi dia asi dotele ne mi amasio le chochoke ele moje ke le isi achila mauna irami ni gavano klimi ake isi mi atengwi anye jijona mi be ya khomi ole gbedogara de wo hata no vingutu Nukale wa wom, ukame mamia. Azo, nye ame mamleo, esime miyade miyapeta oto, mniti rekala, nye jibe miyadugbeda.
Father, I thank thee today for the little shepherd slain.
Fofo meda akpena wo, ekbesia, dek lo lafo ya kafo soe leta, bedudura si to jata do kloji. Eye, ukho alevi suela le esi jui, ketrokple yi na dadakple fufwa. Melekbe domdade, nyan novi ngutu lata, mebiabe nakplo ye ha yi deje apeto. Nabe, vuka memamiakle dolele nuna tole epe ngutin lame. Me yibe makwe apeto, akple kwe, le Yesu Kristo feng kome. Neno alia, amen. Mauna ira u novi ngutu.
Going down, I see a whole little blind boy.
Esime yinala, mekpo wo, eleng tuvi swe, nko akba torrede asi. Nde kaga suso, medibe magblon. Meno, medje dongto, keno kedem. Eye, mesusube, ne medibe miyada esi afu o, ne miyatengwi. Mesusube, ma wunu kamana, mine, matieng, ase amyadengko, watore kekenu. Srongye aglobe, Billy, ametiti do viade le afisia be yakpo. Eye kasia egedeme, no viade sife ta be, epe gefu, le nkumene wia. Ezongedeme ebe, wenye no vien subranama, medongbe, e ameganye, nyankwenye sima. Eto epo asio tade chinye, eye wode nkupo miniti reka, ebe na, enye kose ton, no vien subranama, e, esia sogbe. Simon Peter le Bible main ala ke gbagba ma pon jeje le si anwe ele ne bo wa fonu sogbo o de ko to pe asio dade chinye wo la mena sen ke me gen ke ba chinye to ma u fo pepe de mu mekle ma u fo amanu fo fe me ame akpete pe ewo wo li si wo kho nu ma ke ji se ne de me va wo gbo eye me susu be apeto na ma de ame si ame si gbo ma tenwi la ko na ko be na Kobe, Masusube, Ne Simon Alo Paul ko, Wodomatuade Ukede Mehe Globe, Wonovin Tubranama, eh, ta upe aside chinye, eh de nkukpom, globena, esobe, novin subrana, to na son dogo de nyela malase makodoyo. Kakade jitwe, na globe, novi, nyeji defo anyo anumake, makglobe, Nyela malase, eh amaga, ke amawoli ga honuma ke jise egbe. Eye, eye mekbonade afima bema wo, ada aside miyachi abia mau. Mejibe ma yikle ngutubi swe siya no vinyonu, ena mniti reka. Eye inge ngutubi swe nkwa akbatola, tokeke eka yepe nkwa akba, tokeke siwochi. Hai ngutubi swe, oh, elese siye ngto ngutubi swe. Oh, tomanyo toma wu. Afisi dokta fe asima tengu ade o. Lengu tuvi swe siya fe chikbe. Wonye waji nku akbatoi. Eye ma tengu akponu. Ntuvi swe nyakpo jede kesia. Eye futola afi gome kopona su de vi swe la si le akbeme. La. Etwe tade afisi dokta fe asima tengu ade o.
Coming out of this morning, Lord.
Amen. Eya ta mbona bema kwen ti sia peto. Akafo swe golosia. Na ba makule gwe mau.
Not meet the enemy, the devil, in the name of Jesus Christ. me dogo futo abosam le Yesu Kristo fen kome. Eye me piang tuvisia na mau, me pia epe nukpokpo na mau, petro to nusi satana file esila ne, na wakwe tro le Yesu Kristo fen kome. Anone nema, azon ne no alia. Azon no vinyon nou lon loa, azon me gake di ku de ka habe ntuvila akpo doyo o. Eye me dito bo o. Be na trok pleva hamea mele afie eye na tu efia ame o. Eten wule nukpom fifia. Mele nukpom wa. Me tro efe nukpokpo ne le Yesu Kristo fe nkome.
Hallelujah. Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus, tonight, this little one that we have offered so much prayer for.
Apoto Yesu, be wote mlo, efisia sita miyeduk berado alek bebe. Kaken disia megava ke le Yesu Kristo fon kome feto akafo siasi na nam lade asi eye epede ngunye bakle esia afeto kle wonguse be maho le kasa fon nume le kunton to fon nume e fon amakuku ore titre esime wode pefao be okukoko eye wo mulo anyi lia ke famiamia metifu tola yome le Yesu Kristo pa nkomme eyata kule kwavala masema yake afeto na wafame ne fame nenema kena maufu ntiko kui ke de wolebe waduk berade tawa faseto nengea Apeto, mekpleve, va afisi akafula na fui, le Yesu Kristo fen kome, na esia na jole eji eye waga trova gbedew. Enyo, akafosue de kamake si yida kho no vi ngutu hale, eye vi wonyo nu vi, ple wong to ha. Azon di fo vito fofo, meti futo la yomen, hele akafosue si ne tonam la zam, elabena eglobe, ne ena amu khoji wo sela, eye edi anikode ne elegbe domda la, pe suema ade afisi wawu nanele. Na wa yi fifia apeto abe alesi madrida de epe biabiagbo le Yesu Kristo fon kome ne no aliajru amen esogbe no vinyonu Azon miele, kawo le afisi dokita fwe asima tengu ade o. Watengu ana wananebe, watengu ana na jeme adefumejie. Kake awo wo na vlodeji wu le numa megbe. Ende, azon mikpora, miele yo meti mundisya. Mie yina aklo ogwe. Afoto yesu. Peswe aton, pe os e kle bedodora pe akafo. Ke mele, novinyon nou lak plom veto, susu metoto pe gati wome, le gama. Mele ek plom gwe vang uti vafak pa kle langi fe dama o, kle gbode me fe to obo. Me wo esya le Yesu Kristo fe nkome. Amen.
Thank you, Jesus. Believe it, Lord. Thank you, Jesus.
Fofo mawu nyɔnuvi sesia miekpɔ dzidzɔ ŋutɔ be menye lãmetutu ye o gake meka nu si wònye wo la ekpɔtɔ le afi si wo asi ate ŋu atui le aƒetɔ eye meva kple xɔse ƒe akafo sue la kple kpe sia eye mele kpe dam kple nye ŋusẽ katã si mate ŋu atsɔ de le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me na woalɔ dzesiɖoƒea dzro na mía nɔvi nyɔnu la ƒe lãme nasẽ dzro mewɔ esia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Esime vidada sue sia kple via sue la, ɖevi sue si wòdi be yeado go le gama le go kemɛ dzi le anyigba dzi anyima si ŋuti meƒo nu le fifi la la dzi. Eye wo vidada la mele agbenɔ ge va ɖo vɔ ɖevi sue la eye nenema ke ɖevi sue la mate ŋu anɔ gbe teƒe na didi o kpekpe ɖe ŋu manɔme o gake megbɔna kple akafo kple ŋusẽ kple taɖodzinu la katã si matsɔ aƒo futɔ la eye le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me metrɔ esia hede woakpɔ lãmesẽ hena Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. O, esia nyɔ ŋutɔ mele dzidzɔ kpɔm enyo subɔsubɔ dɔma ema yi nye subɔsubɔ dɔ gãtɔwo si le asi fiam amewo ɖo ɖa efia asi dɔwɔwɔwo mia fofo dziƒoʋuitɔ satana da vidada sue sia ɖe afi si dɔkitawo ƒe asi mate ŋu ade le gama o doko woawo ate ŋu ada atike aɖe ɖo ɖa le goma me aƒetɔ ema la doko woavuvi keŋkeŋ kpeɖo bebli afi woawɔ be woanya afi si wòle eye ne egbɔ va la egadoa ga ɖe dzi wu gake megbɔna kple xɔse ƒe akafo kple kpe sia hele eɖom ɖa kple taɖodzinu dzɔdzɔe be woadze dzesiɖoƒe la tututu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me meɖe dzibibi sia ɖa le edzi hena Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Amen.
Brother George laying out her dying long ago.
Mawu lɔlɔa nɔvi ŋutsu George mlɔ gama ɖa nɔ kukum eteƒe medzidzi o mekpɔ nu si xɔse wɔ nɛ azɔ titi le aƒetɔ mienya bena woate ŋu anɛ kɔrtizone nane si atsi vevea nu ɖeɖe gake mate ŋu aɖe nua ɖa o eya ta míeɖo gbedodoɖa sia ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me na titi la nadzo na ne yi aƒeme eye eƒe lãme nasẽ akpe na wò nɔvi ŋutsu. Aleke efɔe lɔlɔ o miatɔwo toku ɖe nate ŋu ase nane ya ewu esi kukuawo mate ŋu awɔ o ele aƒetɔ Yesu dzi xɔm le sisema mele nyɔnu nyakpɔ aɖe kpɔm le afi ma ŋkeke siawo dometɔ ɖeka agatrɔ zo sɔhe ake tegbetegbe menya be edi be yeanɔ agbe fifia hena eƒe ŋutikɔkɔe. Yewɔ ŋutsuvia womete ŋu kpɔe oa
ejo ya. Oh, am I? Look at her glow, Andy. Nothing on Lola. Medibe, Nado, Aficin, and Nossa Samuel, the cure, Mangui, Edroto, Tegala, and Gisia. Engo, Woglene. Engo, Ellen, no see your lag blocker now. Kafia kole ya gbogbo sile mawo le afi godola ntu vive vi male la lawo na su sohe abe eya ene lolon wono amalom ko difo vi to fufu lolon wo si agbedula vo esi su sola me ga sogbo o eye vi ntu vive vi la le to la godo anu make ne de watengu atro akpo magbe ko agblobana keke vi ade ko esu so Ele tojivula la lam apeto si akwe to de blakumame aye nti koko nyigba maji ira eya mafufu eye fajine ke nabe emananye takpepe chianyi ade le tolagodo